walaacyada la xidhiidha dembiyada ka dhaca Maraykanku waxay ka mid yihiin arrimaha safka hore kaga jira doorashooyinka isreebreebka ee shalay ka dhacay gobolka New York, halkaas oo ay olole kaga jiraan madaxweynaha haatan kursiga fadhiya ee Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee Donald Trump, kuwaas oo la filayo in ay yihiin musharaxiinta la filayo in ay ka qayb galaan doorashada madaxtinimada ee soo socota. Goldale oo ku nool New York oo codsatay in aan muuqaalkeeda la baahin ayaa sheegaysa in aanay ammaan ku dareemin magaalada.
I just have a sense that there's just an energy and an activity.
Waxaan dareemaa in ay jirto tamar iyo firfircooni aan hore u jirin oo la xidhiidha dad doonaya in ay dembiyo sameeyaan iyo dad kale oo ka cabsanaya. Amy Belletieri oo ah codbixiye ayaa sheegtay in ay ka walaacsan tahay dembiyada ka dhaca magaalada, taas oo ku kaliftay in ay aad uga taxadirto meelaha ay aadayso.
I feel very safe riding the subway. I know crime is up and I've seen it on the news. I haven't personally witnessed it.
Waxaan ammaan aad ah ku dareemaa marka aan raacayo tareenada dhulka hoostiisa mara. Waan ogahay in ay dembiyadu sare u kaceen. Waxaan ka arkaa warbaahinta, hase ahaatee anigu weli lama kulmin, balse waan ogahay in ay dhici karto. Waxaan se isku sheegaa in aan ammaan ahay, ayna tahay in aan ka fogaado meelaha qaar, kuwaas oo ay cabsi gelin karaa. Doorashadan, Trump ayaa ku ololeynaya in uu dib u soo celinayo sharciga iyo kala dambeynta, isla markaana ballan qaadaya in uu xoojinayo booliska maxalliga ah. Waxa uu ku sugnaa New York toddobaadkii hore xilli la toogtay sarkaal boolis oo doonayay in uu gaari istaajiyo. Trump ayaa sheegay,
"We have to stop it. We have to get back to law and order. We have to do."
Waa inaan joojinaa. Waa in aan ku soo laabanaa shaqigii kala dambeynta. Waa in aan samaynaa waxyaabo badan oo ka duwan sidii hore, sababtoo ah tani ma shaqeynayso. Tani waa mid soo badanaysa. Ra'yi ururin ay samaysay jaamacadda Harvard bishii hore ayaa muujinaysa in dembiyada iyo daroogadu ay kaalmaha hore kaga jiraan arrimaha ay codbixiyaashu u arkaan in ay dalkan halis ku tahay, kuwaas oo ka mudan daryeelka caafimaadka, arrimaha argagixisada iyo isbeddelka cimilada. Inkasta oo xogtii ugu dambeysay ee ay baahisay FBI-du ay muujinayso in dembiyada rabshadaha wata ee ka dhaca Maraykanku in ay hoos u dhaceen sannadkii hore guud ahaan dalka iyo magaalooyinka waaweynba, hase ahaatee Joe Biden ayaa tilmaamay in dembiyada qaarkood ay hoos u dhacayaan, taasina ay caddayn u tahay sida maamulkiisu uu guusha uga gaadhay fulinta sharciga. Waxaana ololihiisu ay iska difaaceen eedaha uga imanaya Trump oo ku ololeynaya arrimaha dembiyada. Waxaana ololaha Biden ay dembiyada qaarkood ku xidhayaan sida falkii dhacay bishii Januari 6-deedii ee sannadkii 2020-ka ee lagu weeraray aqalka baarlamaanka Maraykanka, taas oo khalkhal gelisay ansixintii waraaqaha codeynta xilligii uu Trump doorashada waayey. Ololaha Biden ayaa la keenay qaar ka mid a saraakiishii dhibaatadu ka soo gaadhay weerarkaas, sida Sergeant Aquilino oo hore uga tirsanaa booliska ilaaliya aqalka baarlamaanka.
You don't have to wonder what would happen to our democracy and our constitution.
Uma baahnid in aad la yaabto waxa ku dhici kara dimuqraadiyaddeenna iyo dastuurkeenna haddii mar kale dib loo doorto Trump. Wuu inoo sheegayaa, wuu ina tusay. Wixii dhacay Januari 6-deedii waxay noqon karaan wax soo noqda. Ololaha Biden ayaa sheegaya in sheegashada sharciga iyo kala dambeynta ee Trump ay wiiqeen eedeymaha badan ee loo soo jeediyey. Trump ayaa sheegay in eedahaasi ay yihiin faragelin doorasho oo kaga timi garsoor hubaysan.